kanisa mi ebunya meni luyangi kanisa lapho zinyembe zingehlanjalo ngibambelela ngiyakwazi ukuhamba kolo lwami nonyuka nalo nilubambe ngesandla nyongena nalo ekhaya ezulwini ekhaya ezulwini noma kunzima noma Ngibona isibaga phaka lapho uthando lwakho lungapheli lutho ukholo lwami nonyuka nalo ndilubambe ngesandla nyongena nalo ekhaya ezulwini ekhaya ezulwini noma kunzima noma ndiyonyuka ukholo lwami nyongena Ngibambelele ngosini
ekhaya ezulwini
noma izulu lithulule izinyembezi
ekhaya ezulwini
ngiyanunga
ekhaya
ezulwini ukholo lwami uyangiphakamisa niyonge